Mapenzi matamu, kupendana nawe nikusa tena. Mapenzi matamu, kupendana na wewe. Hivi ushawahi pendwa? Kila unachotaka unafanyiwa. Hivi ushawahi penda? Kila unachotaka unafanyia. Yani ukawa connected na yeye, ukimwaza tu anakupigia, hata ukiwa mbali na yeye sauti yake inajirudia. Ukisikia nimedata, jue kanipalimbwata. Msione nimedata, kuna tamu na upata. My baby, baby, this is how I'm feeling for you. Oh, darling, this is how I'm feeling for you. Mapenzi matamu, kupendana nawe. Mapenzi matamu, inyeshe mvua amepige radi, tutaishinda vita ya jihadi. Muhimu wako kwangu kama maji, nikikukosa kwisha nimededi. Na kama nikusoma kitabu kurasa wa katikati, yani nimepata jawabu, nimepata bahati. Atena ni bahati ya mtende, chini ya mnazi nimekota embe. Tafanya yote sito kwa chawende, nachoomba acha nikupende. My baby, baby, this is how I'm feeling for you. Oh, darling, this is how I'm feeling for you. Mapenzi matamu, kupendana.